kimubuliki muno bwire bwacho iwagenda mpora patampora bugubugu tuguba muro tekera harana cyane kihika darop cyane bwira bunu atewa kunihira ororo hari nyawe ruhanga nakora
shadu season yanga mune kensime mune kenye mozi mune kenki kambeho shadu season yanga mune kensime mune kenye mozi sali mune kensane
montero mungali nyonyowe kino kiro change ndoire nsemire Kenyana awe ni mpuro muhimu na kasago